Si maisha yangu na kufunja mguu Sikusikia la mkuu ni mageni kwake Take stake ni kuchu Piga makeke, tinga kirende Sima matembe, amisha makente Twende sasa, hapo chacha Zawini kwenye mitende Mizeituni si ushengwe na maperemende Vipi kaka, unatia trick na mitendao tricky baba Ni mina weye mfini manga Ya mkin kwa ni, takiona ki in Magongo niko makin Na imbuka kama jin Dolo yeng hilo Ose viro Na pusha from zero to hero Soma mchoro sasa Kuproja kota Washa matani Yeng na singa topa Yeah, 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 yeah.
Hili magongo yenyo kongo na usongo Togo kapropa chijeka tupa logo Niko mtaani, niko jimo Nifungo watu rojo Yani jituko hai Kensa, asla hilo watu kadai Hai zake, kem, toka, ila zem
Kutafuta makazi na tena hajui Kama tapata rafiki ama adui Tunaona kusaidia lakini ndani ni matui Mambo si mazuri unaona utoboi Unawazawaza mwishowe hautambui Piga roho konde, anza kuwarui Mungu achagui, wala abagui Wengine kukwata mashangingi buibui Atakufunika macho akijua ugudui Atakupa ukimwi chukondo maizui Makosa mwelekeo maisha jako ufui Kama nandonde akipigwa sisui sui Nita hustle kuwa mwizi sinui Hata joto kizili vipi chati misifui Eshima yangu haki nafsi hauchukui Uku kupata, lazima ujanjo Amigu kutafuta, kila uwanja Kanoti mkwanja, ili soja zipenja Siko kokto kupata mo Sikabi mtiko nipate do Kazi yangu mziki na vyo katko Is no one unanidai, kwa iso go Kama vile mkaidi na kibo
Ukabiliana na hatu takero shikati Jakala tupide sahili ufa